ask him to come back.
I got it in a undoka, undoka, undoka.
Got it in a undoka, undoka, undoka.
Wow, ni wame funguli ya busta, busta, busta.
Wame funguli ya busta.
Do Deliver kupa utatupa mafuriko. We jamani, gari likiondoka paka kokoriko. Mguza nerebe, gerebe, gerebe. Ivo viwanja boda utabakia kule kule. Aima wezele, wezele, wezele. Tunacherewa bwana, tunacherewa bwana. Anasko Zigia. Aya gari linaondoka, ondoka, ondoka. Wauni wamefungulia busta, busta, busta.
Wamefungulia busta, busta, busta.
Aya linaondoka, duwa du, 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 du. Zigia. Aduwa du, 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 du. Twende. Aduwa du, 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 du. Chini. Oya, sikia, kuna mijitu imepata mudana ijaoga. Na kama unajijua umevaka ukankuvae, piga chini. Sikia, aya sasa piga chini. Piga chini, kuna dadeki, piga chini. Piga chini, twende, piga chini, wauni. Piga chini, kuna dadeki, piga chini. Piga chini, twende.
Quase.